Tukuze batusomesa nti no education eri important byakola mbukunga akula biri important so kyatuyingira mu mutwe nti no kiri important omukulembeza okuba ne qualities ezimu kakati nenzire mabega nabuziza jo muntu wange ne mugamba kale bobo ogamba nti yakyuka siki wakanya nti yakyuka nayenza okusinzira kujeva waliwe elements ezitasobola kukyuka for example muntu ayokyeza obwongo nenjaga si mwangu wa kukyusa bwe babalowooza nti kale kiri okay, yali bubi kati ali bulungi kati de n'abaana bammwe mbaleke banyweko ku njaga kati kubanga mu future basobola okutereera munnange omuntu omusiru tayinza kuba musiru nga muto ate mu bukulu n'afuuka mugezi ate ng'ebintu ebitambuza eggwanga weetaaga omuntu omugezi.